Hezekiah 27 verse 1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, verse 2. Wena ndodana yomuntu yenza isililiselo ngeTire. Verse 3. Uthi kulo iTire, wena ohlale ungeneni kolwandle, ongumthengi wabantu eziqhingini eziningi, inkosi uJehova isho kanje ithi, Tire wena ushilo ukuthi ngiphelele ebuhleni. Verse 4. Imkhawulo yakho isenhlizweni yolwandle, abakhi bakho baphelelisile ubuhle bakho. Verse 5. Ngemisa ipuresi yaseniri, benzile wonke amapulangwe akho, balandile umsedari eLibanoni ukwenza insika yakho. Verse 6. Ngama oki aseBashani benzile amaphini akho, indeki yakho bayenzile ngophondo lwendlovu, lufakelwe emthini womkhoba ovela eziqhingini zaseKitimi. Verse 7. Ilinene elicolekileyo elifekethisiweyo elivela eGibhithe lalinguseyili wakho, laze laba yibhanela kuwe. Isimbozo sakho sasiluhlaza sibubende, sivela eziqhingini zase-Elisha. Verse 8. Abakhile eSidoni nase-Avadi babengabagwedli bakho, izihlakaniphi zakho Tire zazikuwe, zazingabashayeli bakho. Verse 9. Amalunga aseGebhari nezihlakaniphi zalo babengabavimbi zimfa bakho kuwe, yonke imkhumbi yaselwandle namatilosi ayo babekuwe ukuba bathengise ngempahla yakho. Verse 10. AbasePheresiya noLude noPhuthi babesempini yakho, amadoda empi yakho baphanyeka isihlangu nesiqoko kuwe, baveza ubuhle bakho. Verse 11. Abantu base-Avadi kanye nempi yakho babesezingangeni zakho nxa zonke, nabaseGamadi babesembhoshongweni yakho, baphanyeka izihlangu zabo ezingangeni zakho nxa zonke, baphelelisa ubuhle bakho. Verse 12. ITharashishi lalingumthengi wakho ngenxa yobuningi ba yonke ingcebo yakho, benana impahla yakho ngesiliva nangensimbi nangethini nangomthofu. Verse 13. IJavani noThubhali noMesheki bona babengabathengi bakho, benana abantu boqobo nezitsha zethusi ngempahla yakho. Verse 14. Abendlu yaseThogamu benana impahla yakho ngamahashi nangamahashi empi nangemnyuzi. Verse 15. Abantu baseDedani babengabathengi bakho, iziqhingi eziningi zaziyizindawo zokuthengelana zesandla sakho, babuyisela kuwo uphondo lwendlovu ne-iboni kwaba yisipho sakho. Verse 16.
I-Aramu lalingumthengi wakho ngenxa yobuningi bemisebenzi yakho, benana impahla yakho ngama-emeralidu nangobubende nangokufekethisiweyo nangelinene elicolekileyo nangekorali nangamarubi.
Verse 17.
UJuda nezwe lakwa-Israyeli babe ngabathengi bakho, benana impahla yakho ngokolweni waseminithi nangawojeqe nangezinyosi nangamafutha nangebhalisamu.
Verse 18. IDamasela lingumthengi wakho ngenxa yobuningi bemisebenzi yakho, ngobuningi ba yonke ingcebo liniwayini lase-Eliboni noboya obumhlophe bezimvu. Verse 19. IVedani neJavani enana impahla yakho ngotwayibana, insimbi ekhandiweyo nekasiya nomhlanga kwakuphakathi kwempahla yakho. Verse 20. IDedani lalingumthengi wakho ngezindwangu ezinhle zokugibela. Verse 21. I-Arabhiya nazo zonke izikhulu zaseKedari zazingabathengi besandla sakho, zazingabathengi bakho ngamawundlu nangezinqama nangezimpongo. Verse 22. Abathengi baseSheba naseRama babe ngabathengi bakho. Benana impahla yakho ngawo wonke amakha phambili nangawo wonke amatsha anqabileyo nangegolide. Verse 23. IHarane neKhane neIdeni abathengi baseSheba neAsiriya neKilimadi babe ngabathengi bakho. Verse 24. Bona babe ngabathengi bakho ngempahla enhle, ngezambatho ezihlaza nezifekethisiweyo, nangezindwangu ezimbalabala, nangezintambo ezalukiweyo eziqinileyo ezindaweni zakho zokuthengelana. Verse 25. Imkhumbi yaseNtarishishi yayihambisa impahla yakho, wagcwalisa wadunyiswa kakhulu enhliziyweni yolwandle. Verse 26. Abagwedli bakho bakuyisa emanzini amaningi, umoya wasempumalanga wawusukwaphula usenhliziyweni yolwandle. Verse 27. Ingcebo yakho nempahla yakho nentutho yakho, amatilosi akho nabashayeli bakho, abavimbi zimfa bakho nabaphathi bakho bokuthenga, nawo wonke amadoda akho empi akuwe, naso sonke isixuku esiphakathi kwakho kuyakuwela enhliziyweni yolwandle ngosuku lokuwa kwakho. Verse 28. Ngezwi lokukhala kwabashayeli bakho amaza ayazamazama. Verse 29. Bonke ababambe amaphini amatilosi nabo bonke abashayeli baselwandle bayakwehla emkhunjini yabo beme emhlabathini. Verse 30. Bezwakalise izwi labo phezu kwakho bakhale ngomunyu, bathele uthule emakhanda abo, bahuquzele emlotheni. Verse 31. Baziphucule izimpandla ngenxa yakho, babhinqe izindwangu zamasaka, bakukhalele izinyembezi ngomunyu umphefumulo. Verse 32. Ekulileni kwabo bayakwenza isililiselo ngawe, bakulilele bathi, ngubani onjengeThire onjengalo eselithulisiwe phakathi kolwandle na? Verse 33. Ekuphumeni kwempahla yakho elwandle wasuthisa abantu abaningi, ngobuningi bengcebo yakho nempahla yakho wacebisa amakhosi omhlaba. Verse 34. Ngesikhathi sokwaphula kwakho ngamanzi ekujuleni kolwandle, impahla yakho naso sonke isixuku sakho kwawela phakathi kwakho. Verse 35. Bonke abakhileyo eziqhingini bamangala ngawe, amakhosi azo ayaqhakanyeka aphaphatheke ebusweni. Verse 36. Abathengi phakathi kwabantu bayakuncimfela, usuyincithakalo awusayukubakho kuze kube phakade.